baby, turn around. Ukuze ngibone kahle lento yami. Awubheki umlomo wakho wona. Awubheki isitho sakho wona. My baby, turn around. Ukuze ngibone kahle lento yami. Umuhle mntana muntu uyathandeka. I don't know what can I say. Uzubona indlela engiwuthanda ngayo. Umuhle mntana muntu uyathandeka. I don't know what can I say. Uzubona indlela engiwuthanda ngayo. Umuhle mntana muntu. I don't know what can I say.
Baby, turn around. Oh, baby, turn around.